usiofu mimi ni wako, mali yako, peke yako. Twendele kupendana, twendele kupendana, twendele kupendana, tutenganishwe na kiyama. Twendele kupendana, twendele kupendana, twendele kupendana, tutenganishwe na kiyama.
Nakuhitaji mpenzi wangu, nakuhitaji.
Unaniita?
Nakuhitaji mpenzi wangu, nakuhitaji.
Unaniita?
Isaga wengule
Anguisa.
Isaga wengule
Anguisa.
Isaga wengule
Anguisa.
Isaga wengule. Njoo kwangu, utachotaka nitakupa.
Utanipa?
Njoo kwangu, utachotaka nitakupa.
Raja Marichal MJ Production.